Kuva COVID-19 yagera mu Rwanda mu kwezi kwa gatatu umwaka ushize wa 2020, byinshi byarahindutse pe ku buryo bugaragara, ndetse n'imibereho yacu ni kimwe mu byahindutse. Bimwe mu byahindutse harimo nko guhura n'inshuti zacu mu ruhame, imyidagaduro, gusurana, ndetse n'ibindi kubera ingamba zo kwirinda iki cyorezo. Uramutse wegereye buri umwe wese, wasanga hari ikintu akumbuye mu buzima bwa mbere ya corona, si byo se? Ngiye rwose ngumbuye guhura n'inshuti zanjye tukishima tugaseka. Wowe se ni cyukumbuye? Mu kiganiro cy'uyu munsi rero ndi kumwe n'abanyeshuri biga mu karere ka Nyabihu. Nabo bafite byinshi bakumbuye.
Nitwa Josiane, aba niga mu mwaka wa gatandatu w'amashuri yisumbuye. Mbere ya COVID twari dufite groupe y'inshuti twarasuranaga. Haba hari umwana nyine wagize birthday tukajyayo muri classe mbere ya corona. Twari gaga tugakora ama activity muri groupe, ariko ubu ngubu buri muntu akora ku giti cye. Nkumbuye kungurana ibitekerezo hamwe n'inshuti zanjye.
Amazina yanjye ni Confiance. Ikintu nkumbuye mbere ya corona itaraba, twajyaga gusenga tukajya muri konseri. Ibyo ngibyo nibyo nkumbuye, numva corona yarangira tugasubira gusenga.
Nanjye banyita Naomi, nkumbuye kujya gusura inshuti zanjye.
Nitwa Mutuyimana Fanega, mu mwaka wa gatanu. Ubundi busanzwe nari umukinnyi w'ikigo. Corona itari yaza twaraserukaga tukajya gukina n'ibindi bigo, no kugira tukareba ukuntu twagwanya corona ikarangira kazasubira gukina umupira.
Nanjye banyita Joyeuse. Mbere corona itari yaba, twabaga tugiye muri vacances, haja nk'iruvavu bakantembereza ku mazi. Rero ndi kumva corona irangiye naja ku mazi nakumbuye.
Njye nitwa Haleluya. N'ubundi numva nkunze umupira. Twajyaga ku kibuga stade ikaba yakubise abafana buzuye tugafana, ariko ubu byaranze. Corona yaraje nyine ibinyatsi icyo nakundaga.
Nkuko tumaze kubyumva, hari byinshi byo gukumbura pe, nawe ufite byinshi ukumbuye. Hari ubuzima dukumbuye twese kubamo, kugira ngo rero tubashe kubusubiramo, hari ibintu tugomba gukora. Uyu munsi rero ndi kumwe na Neema Philibert, akora mu kigo gishinzwe imikurire n'uburenganzira bw'umwana, akaba ashinzwe ibigendanye n'isuku ndetse n'amazi. Agiye kutubwira ubundi ni nk'ibihe bintu twakora byadufasha kugira ngo dusubire muri bwa buzima busanzwe twese dukumbuye.
Muri ibihe turi mu bihe bidasanzwe, kugira ngo rero tuyirwanye, mu by'ibanze harimo gukaraba intoki n'amazi meza ndetse n'isabune. Karabyura umuco, na nyuma yuko dutsinze kino cyorezo tugomba gukomeza iyo gahunda yo gukaraba intoki neza kandi n'amazi n'isabune. Rero bana, harakumbuye kujya gutembera, harakumbuye gusura inshuti zabo kugira ngo bakine bishime. Rero ashobora kuba hari n'undi nawe urimo twumva kano kanya nta kumva ahise akumbura ibyo bintu tuvuze, cyangwa se n'ubundi asanzwe abikumbuye. Kubikumbura byo ni byiza, ariko dufite amahirwe kuko tugiye kugitsinda. Kuma mu rugo yatwigishije, yatubabaza nk'abana, ariko kugira ngo guma mu rugo tuyitsinde bundu ntituzasubire muri guma mu rugo, ahubwo duhe n'icu zacu dukine twishime. Nuko dukaraba intoki neza isabune, ndetse tukibuka no kwesha amazi meza buri gihe. Dukaraba mu ntoki kugira ngo twirinde indwara zose twaterwa n'umwanda, kugira ngo tuzi kuba indwara nyinshi zituruka ku mwanda. Rero iyo dukaraba intoki neza, tuba turimo turwanya za ndwara dushobora kugira, zishobora guteza ibibazo mu buzima bwacu, yaba ubuzima bw'urugo, ubuzima bw'umuryango n'ubw'igihugu muri rusange.
Tumaze rero kumva no gusobanukirwa ibyo dushobora gukora kugira ngo dusubire mu buzima dukumbuye. Ese wowe ni iki uri gukora ngo dusubire muri bya bihe bya mbere ya corona?
Icya mbere ngiye nkora ni ukumvira inama za Leta, za Minisiteri y'Ubuzima, kwambara agapfukamunwa neza, gukaraba intoki n'amazi meza n'isabune, kugira atabari njye cyangwa uwundi wanduza cyangwa wandura COVID-19.
Noneho njyewe n'ubu ngubu ndi umuvolontaire, njyewe ndabyuka nka mu gitondo nkaza ngafasha abana kwinjira mu kigo, nkabereka aho bari bukarabire, nkanabapima n'umuriro.
Nkaraba intoki igihe mvuye mu rugo, n'igihe ngeze hano ku ishuri naba ngiye no kuri toilette naza ngakaraba intoki.
Ngiye nkaraba buri gihe cyose. Ubundi mbere ya corona iyo nabaga nkoze ku kintu nyine mbona ko cyanduye nibwo nakarabaga, ariko ubu ngubu ndakaraba kubera ko COVID-19 ishobora kuba iri kuri ako gatebe k'uyu muntu yicaye nagakora ngahita nandura. So ahantu hose ngiye rero ngenda karaba.
Aba bana Inyampinga ndetse n'abasaza bacu bari Inyabihu bahisemo gukaraba intoki babigira umuco. Nawe hitamo gukaraba intoki, kuko buriya ni ikintu gito cyane wakora ukaba utanze umusanzu wawe mu gusubira mu buzima busanzwe twese dukumbuye. Karaba intoki kenshi rero gashoboka, mu gihe umaze gukorora cyangwa wipfuna, uvuye kuri toilette, mbere yo kurya, mbere yo guteka, mbere yo kugaburira umwana, umaze guhanagura umwana, umaze no kugira ibintu runaka ukora. Ikindi kandi wibuke gukaraba mbere cyangwa se nyuma yo kugera aho wari ugiye. Ibi kandi ubikore nibura hagati y'amasegonda 40 na 60. Twese twakomeje kugaruka ku kamaro ko koga mu ntoki n'amazi meza ndetse n'isabune nka kimwe mu byadufasha kwirinda indwara nyinshi ziterwa n'umwanda, ariko nanone bikanadufasha gutsinda corona. Ariko se buriya twaba tubikora neza? Mbese uko bikwiriye? Ubundi ni gute tuba dukwiriye koga mu ntoki?
Iyo tuvuze ngo tujye gukaraba intoki, bikorwa mu buryo bwagenwe koko. Cyambere tugomba kuba dufite amazi meza. Cyakabiri tugomba kuba dufite isabune. Tubigenza gute rero? Turabanza tugatosa intoki. Tukamara gutosa intoki tugafata ya sabune. Tugasa n'abayisiga mu biganza kugeza igihe tuzane igifuru. Sibyo? Ubwo ni nako tuba dukora mu nzara, hagati y'intoki, hejuru y'ikiganza, imbere mu kiganza, byibura amasegonda 40. Icyo gihe nubwo tuvuga ngo dukarabye neza. Niturangiza gukaraba intoki kugira ngo tukomeze tube abana beza, ntabwo twihanaguza imyenda twambaye, ni bibi. Nta nubwo twihanaguza ku bikuta cyangwa se ku nzu, ni bibi. Ahubwo kuko turi ku ishuri turategereza intoki zacu zume, ariko ntabwo tuzamura hejuru, turazishyira hasi, zireba hasi, zibe zitareba hejuru. Tutegereze tubanze twume intoki, nizimara kuma tubone kugira ikindi dukora. Ariko mu gihe urimo gufita akayisime ka cyangwa agatambaro wihanaguza, ni byiza ko byibura ubishoboye uhajya ukamesa buri munsi.
Koga intoki n'amazi meza ndetse n'isabune ni byiza cyane, ko usibye kuturinda coronavirus binaturinda n'izindi ndwara zose zandurira mu kugira umwanda. By'umwihariko rero muri ibi bihe bidasanzwe byo kwirinda COVID-19, ni ngombwa ko natwe dutanga umusanzu wacu. Uti gute rero? Dukaraba mu ntoki n'amazi meza n'isabune, ariko nanone twibuka ko hari n'izindi ngamba tugomba gukurikiza, nko guhana intera na bagenzi bacu, kwambara agapfukamunwa neza, n'izindi ngamba zose zidufasha kwirinda coronavirus. Ariko kandi tukibutsa n'abana bo mu rugo, ababyeyi, inshuti, abaturanyi, igihe tubona ko batari kubahiriza ingamba zo kwirinda coronavirus. Kuko burya twese nitubigira ibyacu, tuzasubira muri bwa buzima busanzwe bwa bundi dukumbuye. Buriya rero birashoboka ko nawe hari ibibazo by'amatsiko ujya wibaza. Reka twumva abo turi kumwe hano ibibazo bibaza bifuza ko Philibert abasubiza.
Nge nitwa Divine. Ese nka kuri umuntu aba yinjiye hari kuri protaye akaza nka gutya agafungura no kuri uru rugi atakarabye intoki, umuntu aje yahakarabye akakora yayandura?
Divine, urakoze ku kibazo kizubajije. Yego, ushobora kuba ukarabye intoki n'amazi meza n'isabune, wakora ahantu ukongera ukandura kandi wari wakarabye. Mbiza rero yuko tuzajya dukaraba intoki kwajya naho twakoze tukibuka kongera kuzikaraba kugira ngo za mikorobe zipfe tutagira indwara duhura nazo.
Nanjye nari mfite ikibazo, hatwe nk'abanyeshuri ubu ngubu urwaye korona ukaza ukanyura hariya ugakaraba, warangiza ukagenda mu ishuri ukajya kwicara, intebe wicayeho ntago wayisigaho korona, yo kuvuga imyenda wazicaza ku ntebe zikayisigaho korona. Aho ngaho naho mwadusobanurira mukatubwira ukuntu twa intebe nazo baje barazisukura neza.
Ubundi umuntu ufite korona cyangwa COVID-19 agomba kwishyira mu kato. Rero niba uzi ko ufite korona cyangwa COVID-19 cyangwa ukaba uzi uyirwaye ufite virusi, ni byiza kumubwira ko ibyo bintu yibuka akabikora. Ni byiza ko uzi ko ufite virusi ya korona cyangwa se COVID-19 ahantu hose wicaye ugomba guhanagura. Bya byiza kwesha ya sabune n'ayamazi, duhanagura iki handi twicaye? Cyangwa se wafite wa muti twita ngo ni sanitizer cyangwa se alcohol yabugenewe kugira ngo ihanagure umwanda ukaba wayikoresha?
Mwabyumvise rero, nibyo koko turi mu bihe bikomeye, ibihe bidusaba kwitwararika. Hari byinshi dukumbuye rero bituma twibaza ese ubu bihe bizarangira koko. Twumvise rero uburyo koga mu ntoki n'amazi meza ndetse n'isabune kandi kenshi gashoboka ari kimwe mu byadufasha kugira ngo tuzanasubire mu buzima dukumbuye bwa mbere ya corona, biturinde n'indwara zindi ziterwa n'umwanda. Gusa ariko ibyo byose kugira ngo tubigereho nuko twese tubigira mu ruhare. Ese nawe reka nkwibarize, ni iki kintu wumva ukumbuye cyane mu buzima bwa mbere ya corona? Hanyuma se niki uri gukora kugira ngo dusubire mu buzima busanzwe maze ubashe gukora ibyo byose ukumbuye? Twandikire ku 1019 utubwire, ndetse no ku rukuta rwacu rwa Facebook twitwa ni Nyampinga, ubundi ubidusangize. Njye waguteguriye inkuru ndi Anisa Bine.